Sina gani lina kufa Eni kuite mpaka kufa My own Yote me Mo bebe Sina gani la peke Ni kuite wewe peke yeah. Nisha jifanya ukiburi Kugombana na we Ila kipimo changu cha uzuri Mtu afanane na we Umarufu pesa changamoto Ukiwa na vyongali umtoto Kukuowa we ni kama ndoto Nice kama nimeshinda loto Na nilicho gundua
Kapo yetu ya mama, ya mama
Hatari wake nyeshe mvua
Minawe sa mama, sa mama Kapo yetu ya mama, ya mama
Tome dua
There is something about you Girl, I can't live without you There's no secret inside you When I'm standing beside you You're my beautiful onyinye Ifo mame I'm feeling you every day Chiyo mame Now you make me to fall in love Obi mo Anticipating your special touch Obi mo If I could define the way I feel Kuja kwako we Ima kwa na ifedi mwaga na hadi Finally on the way Ichorira pundua
Kapo yetu ya mama Ya mama
Hatari wake nyeshe mvua
Minawe sa mama Sa mama
Minawe sa mama Sa mama Audhu bilai shetwani rajim Ata tukikesha klabu wa subuhi tukujim Na mpenda tena na mwishim Mkata shongo kipenda mwitendim
Bombo glad Mamacita Te quiero tocar a mi amore